Ibingelela abalimi nginamukela esiqephini sethu sesihlanu sengede yangoJanuwari okungumasingana kulonyaka u-2022. Ikhasi lesishiyagalolunye osihloko sithi okuhlelelwe abalimi baseMpumalanga. Ibhalwe uMboniseni Zulu, umeluleki wabalimi. Ifundeka kanje. Sithi asiphinde sihalalisele abalimi baseMpumalanga njengoba sebe nomeluleko ozobhekelana nezidingo zabo eziphathelene nokulima umoba ovela esikhungweni sezocwaningo ngomoba. Indawo yaseMpumalanga iyindawo enothile kakhulu kwezolimo. Lokhu kwenziwa yizinga lokufudumala okuphezulu, umhlabathi omuhle oyisibomvu nanokuthi kuyaniselwa. Kulezi zindawo zaseMpumalanga esilima kuzo okuyimalelane kanye neKomati Port, sinabalimi abaningi abalima izindawo ezincane. Kulo nyaka omusha u-2022, izindawo ezibalulwe ngenzansi izona esizogxila kuzo kakhulu ekulekeleleni abalimi ukuthi bakwazi ukwenza inzuzo ebhizinisini labo lokulima. Esokuqala, sizofundisa ngokubaluleka kokuhlonzwa komhlabathi, sikhuthaza abalimi ukuthi bathathe amasampula omhlabathi ukuze bazi ukuthi kumele bafake hloboluni lukamanyolo nanokuthi ongakanani ngeheka. Ukulandela izincomo ezivela kwa-FAS kunomthelela omkhulu ekutheni uthole isivuno umhlabathi okwazi ukukunika sona. Ngaphandle kokuthi uhlole umhlabathi wakho, angeke wazi ukuthi yini okumele uyifake. Imisoco etholwe isitshalo inomthelela omkhulu ekukhuleni komoba wakho kanye nesivuno ozosithola. Isimo somhlabathi wakho ungasazi kuphela uma usuthole imiphumela yokuhlolwa kwesampula lakho lomhlabathi ngabakwa-FAS eSASRI. Okwesibili, sizobe sesigxila ekubalulekeni kokushintsha izinyoni okuwama-sprinklers, ukubaluleka kokunakekela amapayipi ezinyoni ukuthi umlimi aqinisekise ukuthi awavuzi ukuze izinyoni zizokhipha umthamo wamanzi ngendlela efanele. Lokhu kudlala indima enkulu ekutheni isitshalo somlimi sikhule kahle futhi sithole amanzi ngendlela efanele ukuze isivuno sibe sihle. Inkasa inikeza umlimi inzuzo uma amapayipi elungiswa uma efile noma evuza amanzi. Abalimi kumele baphinde bahlole umthamo wamanzi adingekayo ukuze kuniseleke kahle ngosuku. Lokhu kuzogwema ukulahlekelwa ngenxa yokunisela kancane noma kakhulu. Okwesithathu, sizoqeqesha usonkontileka mayelana nokubaluleka kokufutha ukhula ngendlela efanele. Ukufaka umanyolo kanye nokuhlahla ngokulandela imigomo kanye nezindlela ezisemthethweni ezibekwe imboni kashukela. Mayelana nolwazi olunzulu ngalezi zinhlelo, abalimi bangaxhumana nabeluleki babo bezolimo noma bathinte umnumzane uMboniseni ku 083-303-6305. Umlimi angakhohlwa ukusitholela isiqephu esilandelayo esikhuluma ngoqeqesho kubalimi abalima ngokuncane. Siyabonga.